zscoop.com.
Chashuba kusuminanga waisangati na ulufya nyasana Na kampingu kumutima alala tuwebela pono mbogo ipanda sana Efyo nchita fila nshini nanga na ikana neka Ndokwa na kiuti Ukuwa pama kufichila shuba mbona kwa tinda ipose la fenshita Komani simu alitwa musisa Matumine Yesu watufirire Asendele pisendo fiesu wose na nomba tulafilo kuyelela Kote nafisama kubantu wose na kumone kumuntu wakayele Uchinenda mibe mbukila Awashitina timule mbora Danufyanya fe yose 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 Danufyanya ine Mulanjene na kuryo Lela ine Nangeni shila Nangeni shila Shila yelo Ichashupa kukana ishiwa chifina chitanevo nindufyanya Alava ilisanya palinevo na bena balifula Limochiba wandanji Bala filo kunje wakti naliba lufyanya Na barupa bandi nabo Nabo naliba nyantirira Mbuko na ishiba Nelo kwa na imwe marifishiba Nelo bati no kunje melapo Kumula nunda yufwa Na mwipepo na wabati Lebo yasa mubala mbuleko Ifintu chita kumiti masabo Mwela yasa pira kadipa Mulanjelela ine Nangeni shila Nangeni shila Shila yenu Nangeni shila Nangeni shila
Kusuma mwena mwena konka ine ne wabipa
Ne wabipa yawe
Nuserwenu
zscoop.com.